byo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Nongeye kuba ikaze mu kiganiro muri Sanga, mbifurije gutangira umwaka wa 2021 mu mahoro n'amahirwe. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye gusubira inyuma twibukiranye ibice bimwe by'ingenzi byaranze iki kiganiro kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu mwaka wa 1973, ikavanaho ubutegetsi bwa Gerigori Kayibanda igashyiraho ubwa General Juvenal Habyarimana. Yakozwe mu ijoro ry'itariki ya 4 ishyira ya 5 y'ukwa 2023. Mu byabaye muri iryo joro byinshi bivugwa byabereye mu rugo aho Perezida Kayibanda yari atuye mu mujyi wa Kigali. Ikibazo nyamukuru twashamikiyeho ni ukugerageza kumenya niba iyo kudeta yari yateguwe cyangwa niba yaratunguranye, nibande bayigizemo uruhare, bagira icyo bayivugaho, abo yagizeho ingaruka zihutiyeho bavuze iki.
Rwanda, Abanyarwandakazi, nimutege amatwi mwese iri jambo rikomeye mugiye kubwirwa n'ingabo z'igihugu zakirwaniye bitari rimwe zikagikiza umwanzi uko mubizi mwese, none kikaba cyari gitekanye mu mahoro. Nta n'umwe uyobewe ko kuva mu minsi ishize abantu bamwe na bamwe badakunda u Rwanda batangiye guhungabanya ayo mahoro bashaka guca u Rwanda mo kabiri, bamwe ngo ni abahariya abandi ngo ni abahariya. U Rwanda rutangira kudindira bitewe n'uko bamwe badashaka ku Rwanda ukomeza gutekama mu mahoro no mu bumwe. Uwari wanatorewe guca akarengane mu Rwanda ariwe Gregory Kayibanda, tukibishimira, yaguye mu nzara z'abatifuza amahoro y'igihugu aribo badashaka kumva ko Abanyarwanda bose ari abavandimwe, ku Rwanda rudashobora kubaho muticiyemo uduce nk'uko bamwe bashatse kubigeraho bitwaza ngo baragira inama umukuru w'igihugu bakamugira imfungwa yabo bamutegeka ibyakora byose niyo byaba binyuranyije n'ukuri n'urukundo Abanyarwanda bose bagomba kugirana. Uwo mwuka mubi wazanywe n'abadakunda u Rwanda wari ugiye kurenza urugero. Muri iri joro u Rwanda rwari rugiye kugwa mu byago rutari duteze kuzavamo. Abo bihaye kugira umukuru w'igihugu inama bari batumye aroha igihugu cyacu, mwese muzabimenya neza mu minsi iri imbere.
Mu bantu benshi batuganiriye ntibyashobotse kutubona, abari kwa Perezida Kayibanda muri iryo joro ntibakiriho. Mu bahafi bagize icyo bavuga twabonye Colonel Laurent Serubuga wari wungirije umugaba w'ingabo zakoze kudeta niwe twahereyeho, atubwira ko General Major Juvenal Habyarimana yakoze kudeta bimubwiririye.
Abivuga niwe wabimbwiye ati numvise akapistole ka 635 ntabwo nashyize muri iyo 635 nashyizeho kapistole gatoya me yari yageze mu modoka, yahasanze abantu benshi bicaye ando miseri kreje uko yatubwiye, kuko ntabwo twari tuharirwa nko n'ibyo yatubwiye. Njyewe yambwiye kandi yabidusubiriyemo n'abandi tumaze guterana. Noneho ahubwo yasanze Kayibanda ari utari muri abo bari bahari, rero batangira kumukwena nyine. Noneho hanyuma umwe aba yamusindikiye kumufata, niho mvuga danza nyira ya kisogojido amukubita hasi, abona ko umugambi ari ukumunetiraza ariruka abambe arasohoka yihuta. Onge rero ubwo avundagurika ageze ntuza niwe wari ufite imbunda siroma niwe yarasaga. Nibyo njyewe nibyo Perezida Habyarimana yambwiye kandi yabibwiye n'abandi bakamarade.
None muvuga yuko saa yine mu masaha yine ariho yabahamagaye ageze muri eta majoro, mwebwe mugeze muri eta majoro mwagiye n'amaguru mumusangayo, mugeze muri eta majoro mwasanze Perezida Habyarimana yiteguye iyo kudeta yarangije kuyitegura cyangwa mwariciye murayitegurana?
nageze muri kamajor musanga company ninjira muri secretariat sinzi bari warigeze uhagera muri secretariat niho bambwiraga bati si dusigire pistole yawe mbabwira nti ntayo nazanye noneho bati komeza ari mu biro nahantu rero na isanzwe nkorera domo baza nkomeza mu biro ndakomanga aramfungurira donc en fait icyo mwita ngo mesengo yari yayiteguye cyangwa irapfira decision umuma yuko bari yarasanze abantu basa naho bari bamuteze akabakika naye kimwe yajyaga gukora iki kindi c'est la décision c'est devenu le coup d'état la décision à laquelle nous sommes associés il nous a associés en fait des officiers supérieurs
madame wa général Habyarimana Agathe Kanziga Habyarimana we avuga ko yariyiriwe muri préfecture ya Gisenyi aho yavukaga ategura ubukwe bwa murumuna we
ce jour là du coup d'état je dirais il n'était pas à la maison.
Kuri uwo munsi wo kudeta icyo nakubwira ni uko atari yiriwe mu rugo yari yagiye iwacu ku ivuko ku Gisenyi gutegura ubukwe bwa murumuna we umunsi wose nabonye abantu bacicikana iwacu bamushaka mbabwira ko ijyanye n'abahungu banjye Jean Claude na Jean Pierre gutegura ubukwe yaje gutaha atinze mu masaha ya saa tatu z'ijoro nari narangije guteka aza ku meza arangije aza kuryama ariko namubwiye ko hari abantu baje kumushaka guhejwe na Kayibanda ngo bamuzaniye yagiye kuryama ariko ntibyatinze abantu bongera gutangira kuza bavuga ko bashaka kuvugana na we kubera ko yari yatashye atinze ntiyashaka
ariko
umuntu wa gatatu waje ari umusirikare ahatiriza avuga ko perezida Kayibanda ashaka kumubona yagiyeyo turamutegereza ariko yagarutse yihuta aje gushaka imfunguzo ze zo muri etamajoro aragenda ntiyagaruka ahubwo muri iryo joro umunyezamu yaje kutubwira ko ahari abasirikare barimo binjira mu rugo avuga ko atazi icyabaye
mu bantu bavuganye n'ijwi rya Amerika hari uwatangaje ko yabonye General Habyarimana ari mu bindi ni Alex Kayigema wari uhagarariye umuryango gatolika w'abahinzi muri diyosezi ya Nyundo
wabidusobanuye neza wari inshuti yacu n'umwarimu witwa Sebahonde murumuna burasanzwe Sebahonde muri yigishaga ku ishuri ryo ku Nyundo ryitwa Sanzaje ubwo nimugoroba ku itariki ya gatanu twikwiganira niwe watubwiye uko uwo mukuru we burasanzwe ari komiseri yamubwiye iyo nama yamubwiye ko iyo nama yaberekwarwa agashita kandi abantu bari bayirimo yatubwiye ati harimo perezida Habyarimana harimo Rizinde harimo Biseruka harimo na burasanzwe uwo mukuru we nyine icyo dutangaje rero uwo Sebahonde nyuma y'iminsi nk'itanu twaramubuze aragenda yari umwarimu turamubura yagarutse nyuma y'ukwezi agaruka afite ivatiri nziza n'umushoferi atubwira ati ubungubu yewe ndi muri serivisi taransifoma kandi ndi umwe mu bakomeye
icyo nshaka kumenya no kugira ngo abumve ijwi rya Amerika batwumve neza urashaka se kuvuga yuko Habyarimana atari yaje gutegura ubukwe bwa murumuna we
mu by'ukuri yantangaza ega birashoboka ariko kuba yagiye gutegura ubukwe urumva kwa Habyarimana ndahazi nayo ndahazi mugasiza ndahazi rwose irambura ndahazi ariko kubona yari aje gutegura ubwo bukwe hanyuma saa sita n'igice akaba ageze ku Nyundo ese ubukwe bwari burangiye ntabwo namenya neza wenda ubukwe bwari burangiye ariko kumubona ko twaramubonye
Colonel Aloise Simba umwe mu bari muri komite y'ubumwe n'amahoro avuga ko General Habyarimana yakoze coup d'etat akabahamagara yayirangije
none nabonye Habyarimana turamuhamagara twese kakubwira ko nawe kumetari yiteguye mbo tuwaru kwa yitubu ilafe niwewe hindi kora kutubi uzu suwaru wenda niwewe hindi na yeri wa mingi restuare kuko avandi wa hindi waru wari mba kai wanda era foye mba wanda kuna we abijari mana era foye niwewe hindi wa ndo yiswari ya kuko abijari mana pese yera mba maga yiki waru ya mese wana ndise uko nwa nje wa maga kwa nanyi nana maga wenda bandi kose kwa mbrilo jewe tama joro dogo damu na preparasyo ya habayi uko hii hama abijara wa tukakara wani uko ni nama aliko nukwa wani mbose wana kubie kwe ya maga ye ya maga ye ya kunye saka sambo alushake iko mbrilo jewe tama joro dubanda na wana na wana 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 wenda wewe yeye atubwira kwa yipiwa preza kayibanda abamama bari biwe bamushaka abavuga bose bavuga ibyo yamabwiye cyangwa ntabwo bavuga ngo byaratanguwe kuko nawe avuga uko atari yabyiteguye hanyuma yatamagaye turagenda ndongo ntanga preparasyo yabayo
hari abavuze ko abakoze kudeta baba barasabye preza Grigori Kayibanda gutangaza ko yavuye ku butegetsi ku bushake bwe aranga ubwo byaba byarabaye ngombwa kuyoherezwa irwerere kugira ngo abone umwanya wo kubitekerezaho
komite pour la paix niyo ya donc yari patajantre kumukuraho no kumubwira akirotira noneho bakamuhare les avantages d'ancien président ubwo noneho abyanze nyine niho nabari bari bavuga bati yakoreye igihugu cyane ntabwo twamwigeza y'abaturage bazagera ngo ni ubutegetsi dushaka bageza baravuga bati n'ubundi niko icyo twavugaga nuko bamwoheje akareka imidugararo igakorera mu gihugu noneho baravuga bati ni ukumukura niwe batumye mu gitabo cyanjye mvuga intumwa
nawe ibyo ngibyo byari mu gitabo cye General Rusake nawe aravuga ati bantumye kumubwira yuko yavuyeho hanyuma nyuma ya saa sita na none mwongeye kumubwira ngo nasubireyo kumubwira ko agomba kugirwa
oya ibyo ntabwo mbizi nawe urumva ko hari za mesaje za perezida yatangaga twarateranaga tugafata tukamubwira tuti ifoto dore ko akorwa iki akaba ari wewe egizekita
ni ukuvuga yuko mwakoze inama mwemeza yuko Kayibanda agomba kujyanwa irwerere
hakozwe inama yavuze iti ntakundi twabigenza ibyiza no kumushyira areze akabitekereza noneho ukazajya umwohereza w'intumwa zimwibutsa iriya proposition ntacyo bitwaye nayemera nyuma n'iki tuziye icyo kumuhereza avantaje n'icyemezo tuzafata
byaravuzwe ko igihe yari irwerere yarataramenya neza uwamusimbuye ku butegetsi nk'uko twabibwiwe na Commandant François Burasa wagiye kumuhata ibibazo ari kumwe n'umugenzacyaha Joseph Kavaruganda
tumaze kugera aho ngaho Kayibanda yarazi Kavaruganda yarazi Nyamwasa ndetse aparama n'uwo mutabazi yarazi aparama uwatarazi ni njye kuko yabajije ati uyu musore ntabwo muzi niyo namubwira ko nitwa ex sous-commissaire naka ubwo rero tukirira mubaza amubwira ikimuzanye perezida Kayibanda aramubaza ati ese Kavaruganda ndagira ngo usobanurire neza ninde wakoze kudeta ati ni jenerali majoro Habyarimana perezida Kayibanda arongera amusubiriraho icyo kibazo kuko byagaragaraga ko atabaye konvensi noneho wabonaga ko baziranye procureur aza kumubaza ati se akimubajije ku nshuro ya gatatu amubaza ati se imana perezida kuki wumva utari ugomba kukubeshya kuki utari mu kubyemera perezida Kayibanda avuga mu gifaransa je m'attendais au pire iyo frase nabayifashe
umwe mu barindaga Kayibanda yirwerere Major Augustin Gatarayiha yatubwiye ukuntu yamenye ko Kayibanda yakubitwaga n'abamurinze
ngeze irwerere nasanzeyo ubwo hari nko mu mpera z'ukwezi kwa munani 2023 ngeze irwerere masanga umusaza perezida wa Repubulika Kayibanda ubuse barambwira bati usaga twarambwira ati uyu uzamurinde uzamurinde kwibwa gutwa do kumutwara murinde ku kutoroka murinde kutabye tubwire ikibazo afite nabanye nawe nk'igihe cy'icyumweru kimwe ibyumweru bibiri ntamubona ko yifungiranaga mu nzu rwose ntabwo yasohokaga ariko umudamu we naramubonaga none igihe kigeze nyuma y'ibyumweru nka bibiri sinzi ukuntu rwose nakomeje neza ihita mbwira umudamu ariko rwose wamubwiye agasohoka agasohoka tukabonana tukaganira nigewe nakubeshye kandi rwose nakubwiza ukuri wamusohoye mu nzu bwa mbere mujyana hanze ku zuba ariko yamaze nk'iminota nibura bibiri turi kumwe hanze ikintu cyakurikiyeho rero narinjiye mu nzu nagarara muri salo n'umudamu we turi kumwe Kayibanda turamubona arambaza ngo ariko wowe kubera iki utankubita nakubeshye Venusi numvise numviswe n'ikintu kitarabaho numva ndumiwe numva mbuziyunja kuko byonyine njye nabonaga kubana na perezida wa repubulika ku bwanjye byari ishema rikomeye cyane ko hari njyewe uri kumwe nawe umuntu nubahaga umuntu wari perezida wari umaze kundahiza nkabona turi kumwe nkabona ry'umucunga nubwo kagiye ahubwo ari ishema rikomeye cyane kuba ndi kumwe na perezida wa repubulika kandi ry'umushinzwe nubwo hari ibintu bikomeye ariko ambwiye iryo jambo nayo nabuze iyonjya mbura icyo mvuga mbura icyo nkora
none abo bamugukubitanaga n'ibandi rero
njyewe icyo nkubwiye cyo yarambwiye kuki wowe utankubita ntabwo nigeze na rimwe ngira reaction kumubaza ngo ubundi wakubiswe nande ubundi se kuki nagomba kugukubita nagukubitira iki nagukubita kubera iki nibaza ese buriya koko hari abantu bamukubise nge numvise gusa ibintu bintangaje birambabaza
Kapiteni Apollinaire Bikorimana yari ashinzwe kwigisha siporo no kugorora imibiri mu gisirikare ubwo hari mbere ya coup d'etat muri 1973 yatubwiye ko na bamwe mu bari bashinzwe kubaza Perezida Kayibanda baba baramukubise yashyize mu majwi Komanda François Burasa bari kumwe mu kiganiro
aravuze yuko muri za interrogatoire yayikoreye Kayibanda yaramukubitaga hanyuma aho ngaho avuze yaramukubitaga ku buryo na Mutabazi yigeze kumuha rumarike aramumubuza ati ntuzongere gukubita Kayibanda kuko abashaka basanga bamwe amajoro katarayiha waracyariho n'uwabanda aracyariho na Nyamame Nyamame ntabwo yamushinja kuko Nyamame nayo yaramukubitaga zaba nitaho yarapfuye ndagira ngo ahubwo mbere yuko tujya kuri icyo ngicyo muri za interrogatoire icyo ngicyo kuko amazimwe avemo nacyo amenye yuko mu byo natanze muri za reseaux sociaux icyo ngicyo kirimo nuko yakubise Kayibanda yamubazaga mukubita
none ni koko François Burasa muri ayo mainterrogatoire mwakoreye urwerere wari ubahutse ukubita Perezida Kayibanda
icyo kibazo giteye ubwoba ubanza bikora Imana hari ibintu yarose cyangwa se akicara ahantu akabyiyandikira ku giti cy'uko abishaka kuko ibyo bintu Kayibanda yabajijwe na procureur aho Kavaruganda njyewe n'abagenzi banjye twari mu ibiro iyo kwandika iyo gukora reportage ndetse na Kayibanda wari umukuru w'igihugu twese twubahaga ndumva mu gihe cyacu nta bantu bari bafite uburibi nk'ubwo bikora Imana ashaka kuvuga kuri njye cyangwa ku wundi uwo ari we wese mu bo twakoranye bikora Imana ntabwo nzi ibyamufashe nicyo gituma tugomba kujya mu rukiko kugira ngo ibyo bintu bijye ahagaragara n'ibyo bindi byose avuga tubishyire hamwe abe rubanda rubyumve turi mu bucamanza
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1976 amakuru amaze kumenyekana ko Perezida Kayibanda atameze neza Perezida Habyarimana yohereje muganga we bwite kumureba ibi twabitangarijwe na Colonel Aloise Simba
umunsi wa nyuma Perezida Kayibanda yagize ibibazo bikomeye hanyuma turi mu nama ya komite pour appel international baje kubwira Habyarimana ko Kayibanda amerewe nabi hanyuma Habyarimana yohereza Dr. Akigene kubwira Nyirakuru niwe wari umuganga we bajya kumurebera uko Kayibanda ameze ajyayo aguyeyo azaduha raporo akubwira ko Kayibanda amerewe nabi ko abantu bamukoreraga kose birukanwe ko pratikuma abasirikare bajya kumurinda barukanaga abakozi bose ku buryo yagombaga kwitekera bishakira inkwi yo kwitekera hanyuma ariko uwo tuboherereza tukubwira ko ingeneye ngo ajya kubukureba tukubwira ko ingeneye yavuyeyo yatubwiye nyine ko ameze nabi ko atagira mukozi agese ntibaduhaye raporo ivuga yuko nta bakozi bafite ko bamaze kuvuga ngo amerewe nabi twatekerezaga ko azamuha abantu bo kumufasha ariko yatekereza ngapfa ngo najye kureba ibyo bintu kandi noneho abyiteho afashe abo bantu kugira ngo Kayibanda abone abamufasha
icyo nakubaza Kayibanda ubwo amaze kwitaba Imana mwarabimenye aho mwari muri komite yanyu Habyarimana wabonye arabyakiriye ate
afite Kayibanda apfuye twarabimenye twatubwiye Kayibanda yapfuye turi mu nama ya komite nibwo yatumye urukundo tugeza nyine turasize kata ko Habyarimana azagira icyo akora hanyuma ntacyo kindi twakoze nta desizio twafashe ku mutwe ndamenye kuruta ko ndavuga ko nibuka ibyo ko raporo akingene yaduhaye ariyo yanyuma duheruka nyuma twaje kumva ko Kayibanda yapfuye nk'abandi bantu bose ntabwo twongeye kubona amakuru y'ibyo
Kayibanda amaze kwitaba Imana Perezida Habyarimana yaba yarashatse kujya kumushyingura ntiyabyemererwa Madame Speranci Mutwe Kagwera wigeze gukora muri Presidence akaba n'umuntu wakurikiraniye bya hafi ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana baraganiriye
yamubajije niba yaramenye urupfu rwa Perezida Gregory Kayibanda yamubajije nti nyakubahwa Perezida wamenye ute ko uwo wavanye ku butegetsi Perezida Gregory Kayibanda yitabye Imana. Arambwira ati umunsi yapfuyeho bambwiye ko yapfuye mu rukerera nabimenye mu gitondo mbibwiwe na Colonel Sagatwa nkibutsa ko yari umunyamabanga wihariye secretary particulier wa Perezida Habyarimana. Ati niwe wanterefonye arabimbwira. Mbese ntabwo washatse gushaka kumenya igihe baramushyingurira ngo nawe uje kuba wamushingura ati nahise mpamagara Kavaruganda Joseph cyo genda cyeka Kavaruganda Joseph yari perezida wa cour constitutionnel
nibyo no rutiko rurengera itegeko nshinga
rurinda iremezo ry'itegeko nshinga ati nabaje Kavaruganda niba nshobora kujya gushingura perezida Gregory Kayibanda aransubiza ngo ne kujya gushingura iyo mbwa ngo ntuje guhamba iyo mbwa mumbabarire ndabivuze ubundi mu biganiro nk'ibi hari n'ibigambo umuntu yavuga ati reka ne kubivuga
Washington ijwi rya Amerika
amakuru yuzuzanya ijwi rya Amerika yabashije kugeraho yemeza ko nyuma ya kudeta hafashwe abantu bagera kuri 60 baba baraje kuvanwa mu magereza atandukanye bari bashyizwemo bakoherezwa ku Gisenyi no mu Ruhengeri François Burasa ari mu bahataga ibibazo hamwe na Capitaine David Mutabazi na Procureur Joseph Kavaruganda
ntabwo nashobora kumenya ngo twatangiriye hehe twagize dute ngiye kukubwira uko byagenze ibyo tumaze gukusanya amadokima ashobora kudufasha gukora jete baduhaye liste y'abantu ngo bari bafashwe mu ijoro ry'uwa kane rishyiriwa gatanu nyakanga iyo liste sinibuka abantu bariho ariko bari barenze 18 abo ngabo nibo bari mu Ruhengeri afite tugenda tugiye gukorera intero gatware mu Ruhengeri tugezeyo tubanza kujya kureba kwa bantu uko bahari
twaba dushushe naho turenze akantu wavuze yuko mwagiye kwa Perezida Habyarimana ntabwo mwabonanye muri Perezidansi mwabonanye na Kanyarengwe gusa
waje kuduha misiyo ni Kanyarengwe wari uwa kabiri kuri Perezida Habyarimana muri komite pour la paix internationale instruction yaduhaye nizo bari bamutumye
nizo Perezida Habyarimana yari amutumye
nizo yari amutumye
urakoze cyane reka no dukomeze tugeze mu ruhengeri mugiye mu ruhengeri gukora nke cy'abantu 18
tugiye kureba abanyururu tugezemo usanga bameze nabi ubuzima uhagaze nabi cyane
kubera kutarya cyangwa kura kuba kubiswe
uko twabibonye mu ruhengeri harakonje abo bantu bari basanzwe ari abakadire politiki n'abafunksiyoneri bahuye n'imbeho yo mu ruhengeri batamenyereye kandi ibyo kuryamira bidahagije kugira ngo bikurinde imbeho yo kwisima bahunga n'icyo nakwita stresse twabivuga mu kimu kinyarwanda
ni ihungabana
ihungabana urabona nyine iby'intambara ngira ngo twese twabiciyemo nizo za kudeta burya zigira isano bituma abantu bahungabana dusanga nta muganga bafite dusanga ibiryo kurya ntabwo bihagije dusanga rero tudashobora gukora akazi uko bari bameze twasuye i Kigali shefu d'ekipe turicara turabisuzuma dusanga tudashobora gukora akazi nk'abantu badafite ubuzima
muri make bari intere
abantu ba mbere bazimiye byavuzwe ko biciwe mu Bugesera bakajugunywa hitwa mu Rwabayanga bikozwe na Lieutenant Simon Habyarimana Colonel Laurence Rubuga niwe wari wungirije umukuru wa Etat Major haravuga uko yabimenye
Lieutenant Habyarimana mbona araje amate ati mvuye icyanguko ati hari abantu munyarukikwa mpaye ngo tubabarize ino i Kigali ati kuko perezida y'icyanguko nta sekiriti ifite hanyuma ni chef d'état major yakohereje muri misiyo ntugomba kumukorera nibura raporo somere ibyo wakoze ugezeyo ikikuzanye n'igihe uzasubirirayo ni kugira ngo tumenye niba twagusimbura kuko za dosiye z'iwawe zigomba kutadindira ati ndabikora como le chef de bureau va sur sujet yakoraga raporo directement chef d'état major ntabwo namubakire mwese barabikoze cyangwa ntibabikoze ashize nka 3 semaines le président niho yambaza gatese Lieutenant Habyarimana yakubwiye ko abantu yavanye icyangugu yabajyanye mu Bugesera ntacyo yambwiye mon général ati se batware prefese batware ambwiye ko ngo yabisha akabajugunya mu Rwabayanga
wari prefe wa Kigali mu mwaka w'1974 wigeze no kuba ministre w'ubutegetsi bw'igihugu ku butegetsi bwa perezida Kayibanda yakoze raporo ayiha ababishinzwe uwo na Andreas Batware
se nari prefe i Kigali noneho niza kuza kubona raporo y'abagurugomisi wa komine Gashora avuga ko abantu benshi bari mu rugo nuko mbabwiye abasupreso uko ari batatu bamparezemo bose barapfuye batwari batwari kuri icyo gihe rero tujya kugorwa Rwabayanga tujya kwareba ikimuha dusangamo ibirambo imwe ndetse impyisi zaratangiye kuyikurura ku buryo ishobora nigisa n'icyasigiye kubera ibintu bagiye bajugunyamo bagisugunyamo ariko abo bantu umubare bakigaragara n'imibiri yabo niki ariko ntabwo sinakubwira ngo ukuntu bari bameze
hari abo wamenyemo ko benshi mwari mwarakoranye wabibazi
Washington ijwi rya Amerika
murumva ijwi rya Amerika ku bagitangira kutwumva turimo gusubiramo ibikuru byaranze ibiganiro 2022 kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1973 igakuraho Repubulika ya mbere mu baduhaye ubutumwa hari abatangaje ko mu banyapolitiki bari bafunzwe hari abiciwe mu ruhengeri cyangwa se ku Gisenyi bavanwa muri gereza byishwe ko bimuwe ntibagaruke Colonel Stanislas Biseruka niwe wari komanda w'ikigo cya Ruhengeri mu mwaka w'1974
kuko urabona dufite nuza irakwifikonsisite Ruhengeri kugira ngo ufate abazirikare bavaye muri sikonsisite bajya mu yindi kumva ko ugomba kufite ubutotazo hejuru no kugira ngo barege nuko
we abavisi bo ariko kandi hagataho ngiye ngo nabantu gusaba bari bari hari hese nabanki nuko nyine patete le tete me bakoresha dizone nize gutyo ariko iravuko dukude ntirwana kuko hagataho habaga hari na donc ngiko neza ngi isukoso se nuko ako dorutse habaga za ishangi za bantu za bapize za ishangi donc bakabaru prepare ipanyo ki tano tiki kandi kutashwa kwa kutu tese ni baade akuziti ni baade wabatuwa ni baade aliku kiwe nili kusamu kungu mti kungu sababu mti baba kutu kwa baba jiji kuli poe mbe kuwa kuli poe mbe kujia kuli sena tena tena akabari na wadi badi angere tomu na wala wano umwecha nga wili wafu ya kufuwa mbo zana wano uwasia kujiti uwarasa chango jiruche tomu kwa kwa divinu kie tre kukukte na wali vinu javai kukufuga ngu ni vinu yukufata kumusa ngu fata vano jana vano wajizana kando jula upamili
none se rubugu wakufuga kwa ya inuze ya kohereje amafranga ayi mafranga koko wala ya wonye wowe
abu chonzi urumba abu chonzi na urumba urukikwa ugo ndiko abu gagu baba ya rusi baba ugera yuko aliko sete ni wapuru kujirango baza kipi nye sokre
mubyavuzwe abicirwaga mu nzira bajya ku Gisenyi bamwe bashyinguwe mu bigogwe nkuko bivugwa na Protezi igira nyirazo wari presi wa Ruhengeri mu mwaka w'1974
Simbizi niba hari ababigeze bahishingurwa nyamagumba uretse iteka nabo bajyanaga nibyo bakoraga babikoraga ninjoro ziko numvise ko hari abantu bahambwa hitwa
Mukagohe
ni mu ishyamba riri hagati urabona ikigo cy'abasirikari kiri mu bigogwe
ndahabuze
ni hafi icyo kigo cy'abasirikari mu bigogwe niyo babajyanaga ibyo byaje kumenyekana nyine aho rwanda bamenye ko abo bantu babishe aho bajyaga babajyana naho ngaho niho babiciraga ku Gisenyi sinzi aho ariho simbizi nk'uko nakubwiraga sinzi niba perefe nshunguye nka yaba hari ikintu yamenyesha no kubapfa
Justine Mugenzi ugeze kuyobora ishyaka PLD tavugaga rumwe n'ubutegetsi mu mwaka w'1976 yari afungiye muri gereza ya Ruhengeri avuga uko yabonaga baje gutwara imirambo yabishwe n'inzara kubera kutagaburirwa
yazanaga ibiryo twebwe tukarya abandi akabihorera bigera bityo kugeza ku munsi wa cumi abantu bamaze kuba imirambo rwose batagishobora no kuvuga kuko mbere babanje kujya bahagarara umuryango umuntu akavugana n'uwo hakurya ye bacije mu kadirisha hanyuma nabyo bigenda bihora hasigara nta muntu wagenda ngo nta muntu wa umunsi nko ku munsi wa cumi cyangwa cumi n'ibiri nibwo baje kuza basanga munsi y'urugi hari amaraso ubwo bakwiye kugira ngo banyure ibyari byo ubwo hari kuri senyire y'uwitwa Mivumbi Damian basanga sinzi aho yavanye akembe basanga yari ikase umuhogo cyangwa umuti wo ku ijosi arabanza avira induri yikarayiye hanyuma aratembagana ubu rero waratambukutse haca igihe nta wundi nta yindi seriri bakinguye tutaza ntacyo kora se bagara yaraza agakingura akarunguruka akareba uko umuntu ameze nta kumuvugisha yasanga yarapfuye agakingura akazana umunyururu uzanye ibyo guteruza yazanaga umuntu umwe akabitunganya agashyira ku ngorofani akajyana abandi uwapfuye mbere yapfuye ku munsi wa 31 abapfuye mbere bishwe n'inzara koko ni umunsi wa 31
uwapfuye nyuma y'abandi n'umukobwa rukumbi wajyanye n'abandi anyeshe kabarenzi witabye imana nyuma y'iminsi 52 atarya
hagati ya 33 iminsi 31 na 44 nibwo abandi bose bapfuye hasigara umugore anyeshe undi wapfuye nyuma ni uwitwa Ruizi
atari Ruizi Twagirayezu
twagira Yesu c'est ça niwe wapfuye nyuma kuwagabo hanyuma anyesi apfa ku munsi wa 52 ibyo kuvuga ko yari afite amaye yo kuvoma amazi ngayo nukureshya nukureshya kuko aho bavuga ngo yavomaga amazi kese afite yabaga afite ikise umugozi w'umurunga yayo kugunya yukaza muzaga amazi bavuye nkubwiye uko ibyo bintu bitabayeho bayicaye barabanza bakajya bataka ese bagari yaza bagataka bakabisa n'abamwinginga bati nyaboneka turashize akishitambukira akagenda
yapfuye afite imyaka 26 asiga umwana w'umukobwa bamubujije kurera afite icyumweru kimwe ubu yarakuze arashaka arabyara araheka ni Dr. Christine Uwimana watubwiye uko yakiriye amakuru ku rupfu rw'umubyeyi we
igihe nk'icyumva yewe nk'umwana w'umubyeyi wahohotewe akicwa urubozo nagize amarangamutima avanza yagize agahinda kenshi n'umujinya wo kwibaza impamvu ikiremwa muntu kibabaza kibigendereye ikindi kiremwa muntu nka kariya kageni hanyuma kandi ngira n'amarangamutima y'ibyishimo n'icyizere igihe numvaga abari bazi umubyeyi wanjye bavuga ubutwari bwe ubumanzi bwe ubupfura bwe kandi nibuka ko habayeho ubutwari butangaje bw'umubyeyi wandeze na bamwe mu muryango bamfashije nk'abandiho ndi muzima naribarutse n'abuzukuru ba Kabarenga
none se nk'umuganga wize ibyerekeranye n'indwara zo mu mutwe ibikomere by'umutima by'umwihariko ibikomere biterwa n'amahano nk'ariya ikiganiro nka kiriya kikwigisha iki
ubwicanyi nka buriya burenze kamere butera ihahamuka ku babukorewe kubabibonye ndetse rimwe na rimwe ku miryango yabo cyangwa abo bakomokaho amano nkariya buriya aba ari nk'aho ari mu nkangara ipfundikiye ihita ahantu kure cyane umuntu aba adashaka kubona ku buryo umuntu akomeza kubaho atayitekerezaho cyane ariko nanone ayo mahano ushobora gusanga afashe umwanya wose asandaye ahantu hose haba mu nzozi cyangwa mu mibereho ya buri munsi bigatuma rimwe na rimwe umuntu nta kintu na kimwe ashobora kwigezaho
nubwo Dr. Christine Uwimana yari azi nyina ntiyari azi se ndetse umwe mu nshuti za nyinshi Kabarenzi Cecile Mukabiganda byari bimuhangayikishije
ubaho yatangiye kumva nyine tuganira amubwira ko nari mfitanye na ubona ari umwana unisanzuraho ejo bundi yahozambwira anyumeza amafoto y'abana ndababwira ni ubutaha ndagira ngo nzaboherereze akantu k'ubuhamya ka nyina mbabwire ukuntu yari umuhanga kugira ngo nyine n'abo bana bajye bumva ko nyina afite aho akomoka umwana rero cyakora cyo ni ugukomeza gukoresha nyine ababishoboye bakamuba hafi ubuzima ntabwo bworoshye ariko umubyeyi wamuzanye yari yaramwihindukemo yaramubwiye umubyeyi mwiza gusa yambwiye ko atigeze amenya iby'amakuru ye rwose nawe ari ibintu n'ubu bikimukomeretsa no kumenya ibyo bya nyina yari imenye kare kuko aho yakuriye yari azi ko uwo ari we nyina ati gusa ati ngiye gukora ikizamini cya leta kumwe kera bashakaga ibintu by'amatike kizeze bakajya kuzana niho ngo yibonyeho icyo kibazo urumva umwana ugeze mu mwaka w'ibaruwa 8 aho rero nyuma rero ariko yumva byakiriye uwo mwana rwose cyane cyane ku bw'uwo mwana rwose nta kintu wumva ababaje abimenye byaba ari amahoro
tuzamufasha ibyo twemeye twarabikoze ijwi irya Amerika yakoze ubushakashatsi bwimbitse yitabaza ikigo Unité de Génétique Forensique kiri mu mujyi wa Lausanne mu Busuwisi ku itariki ya 6 Ukuboza umwaka 2020 dutangariza Dr. Christine Uwimana umubyeyi we dore uko yabyakiriye
ndishimye cyane icyo ndimo gutekereza ni ukubyina abanzi banzi ko nkunda kubyina iyo nishimye ndagira ngo rwose mbashimire abantu mwese mwishimanye nanjye kumenya iyo nkuru nziza nari ntegereje imyaka n'imyaka nagira ngo mbabwire ko mbakunda nanone kandi mbashimira cyane kuba mwashatse kubingaragariza.
Nkubwira ko ikiganiro kizarangira amenye papa wawe, wigeze wemera ko bishoboka?
Kubwa wanjye reka nkubwire Venice, numvaga yuko bidashoboka, nari narakuye y'amaso. Ariko yewe ibintu binaniye mbwira Imana nti nakoze uko nshoboye ahasigaye nahawe. Ubwo rero ntekereza ko kubwira Imana natekerezaga ko yabijyamo inyuze kuri wowe, inyuze kandi no wabisabye, kandi nifuza gushimira cyane muri iki kiganiro.
Igisubizo wari umaze imyaka utegereje urakibonye, hazakurikiraho iki?
Imana ni igitangaza. Rero ntabwo nari nzi ko hari ibi biganiro birimo gutegurwa mu byaba 2023, kuko njya numva amakuru yo mu Rwanda, nagiye kumva numva hari ibiganiro bihita byo kuri kudeta muri 2023 mbitega amatwi. Kugeza ubwo mpuye nawe Veniste, nshimiye Imana, ndavuga ko twahuye, kuko ukuntu twavuganye ni nkaho twabonanye mbona nkubona. Igikurikiyeho rero ni ugutegura umunsi mukuru wo gushimira Imana, kandi ngaha icyubahiro abo navuze bose, ababyeyi banjye bombi b'umubiri, ababyeyi banjye bombi bandeze, n'abandi babyeyi ntarondora ahangaha banyitayeho. Icya kabiri nishimira nifuza gushimira abo mu muryango n'inshuti zanjye bakiriho, kuko burya ni byiza no gushimira n'abakiriho, kuko nibo bakomeje kungaragariza urukundo ruzima. Ndacyafite amarangamutima menshi yerekeranye n'uko namenye umubyeyi wanjye. Muri makeya biracyari bishya kuri jyewe. Ikibabaje n'uko nawe nyine yahohotewe, ariko icyangombwa ni uko muzi nkabanza inkomoko yanjye. Ubu nzishimira cyane kumenya uwo yari we, noneho namwandikisha mu byangombwa byanjye ahari handitse ise utazwi hasimburwe nyiri wakwe Godefroy.
Abanyapolitiki benshi bafunzwe bakaza gupfa bari mu maboko y'inzego za leta, hafi ya bose bari barengeje gato imyaka 30, abandi bari muri za 20 n'indi, bivuze ko abagore babo bapfakaye bakiri bato, basigara bakubana bonyine ngo barera abana babasigiye. Urugero n'urwa Cecile Nabagwera, umupfakazi wa Dipe Hodadi wari umunyamabanga wihariye muri presidansi.
Kwanzwe n'abapayati nawe ntabwo tuzi ufurwabaga mupati nkawe twakiriye mu mitima nsigara n'abana ari batoya, ariko twari abarezo barakuze turacaze twebwe turananiwe nta kundi.
Muri ababyeyi b'indashyikirwa mwakoze akazi gakomeye cyane
cyane, Imana yaradufashe. None se wowe umugabo yapfuye kuri 31 nage nsigaye mfite 25.
Abantu urabarera urabakuza
imyaka 3. Ndafite umwaka umwe.
Icyo gihe wari unakuriwe?
Ari mu nda, ubu ni padi.
Imana imuha amahoro n'umugisha.
Hari babariye bihagije, tudafite n'umuntu udusangiza umubabaro wawe. Waranyumva?
Ndabumva.
Twarababaye birenge ukwemera, ariko nta kundi. Nahubwe nabwe nsenska, nari umupfakazi, rwose ikivuga ni iki?
Mu gihe abagabo bari muri gereza za Ruhengeri na Gisenyi, imiryango yabo yakiriwe muri komini aho bamaze imyaka irenga 5 nta wurenga umutara atabifitiye uruhushya. Asteria niyo yita umupfakazi wa Kapiteni Dominique niyo yita wari ushinzwe umutekano wa Perezida Kayibanda, avuga ko yemerewe kuva muri komini mu mwaka w'1978.
Muri ibyo bihe byo gufungirwa muri komine, nabonye urupapuro rwavuye kwa prefe ruhabwa na komine ko nagombaga kutarenga komine, ni nko gufungirwa muri komine. Sinashoboraga kuhava ntafite uburenganzira, sinashoboraga niyo byabaga ari nko kwivuza. Najyaga nitaba buri kwezi najyaga igitarama kwa muri serivisi ya ransenyuma kwitabayo. Nabikoze imyaka 5 namaze muri komine ya Kavukire. Urumva nabyo byari ikindi kibazo kitanyoroheye. Ni ahantu mu birometero birenga 50 kuhagenda n'amaguru ntibishoboka, ni ukugomba gutega imodoka. Nagerayo kandi nta kintu bambwiraga kidasanzwe,
kwa wagaru kugenda ngatora umurongo aho ngaho nkahirirwa nitumirirwa nicaye igitarama kuri service ya immigration nta kintu bambazaga nta kintu bambwiraga uretse kumbwira ngo uzongera ugaruka kwezi gutaha
wigeze wongera kumubona ukumukiryera kuva yafatwa kuri iyo tariki ya gatanu z'ukwezi kwa karindwi 2023
duherukana mu iryo joro ambwira ati ngo mu mujyi bimeze nabi nitavye kureta majoro bwo niyo nibwo bwa nyuma namubonye agenje
abanyapolitiki n'abasirikare bakuru bagira kuri 60 mwabyumvise baguye muri gereza Alphonse Hakizimana wakoraga mu biro by'igihugu bishinzwe iperereza nyuma ya kudeta avuga icyabizeho
niba kugira ngo kwandika kongo yarapfuye yaba uzi ko yarafungiwe aha ubwo si uzabimenya naho uzabibwirwa nk'abantu
none si wowe urebye usanga abo bantu ninde batangaga itegeko kugira ngo abo bantu bicwe
boku benshi byabagara perezidansi kamena byabagara perezidansi none bikaba egizekitive
amategeko yavaga muri perezidansi
ara perezidansi abusolimo
ariko se Muzehe Hakizimana ubu urashaka kumbwira yuko perezida wa repubulika Habyarimana ari watangaga itegeko ngo bajye kwica umunyapolitiki koko
n'ati perezida wa repubulika abwiye je biteje na duasirote ndashaka ko iki kiba hari ubwo cyamaru isogonga
ariko bandi bavuga yuko ahubwo rizinde yabamwicanye na Habyarimana yavuze yuko babamwicanye kuri zinde yagendaga akabica Habyarimana atabizi
bituma nuko oya hugo icyo gihe profite y'intumwa imwe gusa iturutse ya perezidan noneho wabundi warabuze uburyo agaprofite niba bakubwiye umwe ukica babiri cyangwa batatu kandi babe bakubwiye umwe buprofite ruswa la mission bone dura perezidansi
iyitwa ryabo ryamenyekanye mu rubanza rwiswe urwarizinde na bagenzi be rwabaye muri Kamena umwaka w'1985 Major Theoneste Rizinde n'abagenzi be 12 bahamijwe icyaha cyo kwica abo banyapolitiki bagihamijwe n'urukiko rwari rugizwe n'abantu batabifitiye ubushobozi nk'uko bivugwa na Oreya Mukangabo wari ushinzwe abakozi muri Minisiteri y'Ubutabera
abacamanza baburanishije ruriya rubanza perezida w'urwo rukiko icyo gihe yari visi perezida w'urukiko rwa mbere rw'iremezo rwo ku Kabaya nyuma ahabwa intera yindi aba perezida w'urukiko ashyirwa mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rwitwaga rwa Ruhengeri ari narwo rwaburanishije nyine urwo rubanza abandi bacamanza umwe yari umudatirografe yitwaga Doromodisimasi ndabyibuka cyane kubera ko yari umudatirografe kandi yari ageze kujya muri Rotrese hanyuma undi
uretse gato umushyira umudatirografe mu mugira umujuje mu mushyira mu rukiko nka ruriya ubwo bisobanura iki
ntabwo njyewe nabasha kubisobanura kuko njyewe ntabwo nasobanukiwe impamvu twamushyize mu bacamanza kandi amategeko ntiyabyemeraga ubundi muri 1982 igihe habaga ivugururwa rya sitati y'abacamanza abari basanzwemo bagizwe abacamanza hari uburyo ndetse itegeko ryabiteganyaga ariko nyuma yabo ubundi nta muntu wabaga adafite nibura amashuri ya imanite ibyo twita rezimanite amashuri atandatu yisumbuye cyangwa arindwi washoboraga kwinjira mu bucamanza nkawe rero ntabwo yari abyujuje ntabwo yashobora kuba umucamanza
ni nde wamutoranije
yatoranijwe minisitiri niwe wavuze ati amazina naya hari poromosiyo zagomba gukorwa inama nkuru y'ubucamanza twagombaga gutegura ubwo nyine n'abo ngabo nawe yaje
muri abo bahamijwe icyaha hari abasivili batari abakozi ba leta ndetse batari n'abasirikare abo ni Desire Mpanumusingo Alphonse Ndegeya na Nkunda bagenzi Paul Secyugu abahamijwe icyaha barajuriye ariko ubwo bujurire ntibwaburanishwa leta yatanze impuzamarira ariko imiryango y'ababuze ababo irakibaza impamvu itahawe imirambo yabo ngo bashyingurwe mu cyubahiro Albert Bizindori niwe batwaje ijambo
kuri njyewe hari ukuba baratwiciye ababyeyi bakabica mwene kariya kageni ariko
ntabwo twebwe tubifata ko ari icyaha cyakorewe twebwe gusa tubifata ko ari icyaha cyakorewe u Rwanda rwose icyaha cyakorewe mbere na mbere abo basize icyo cyaha ubungubu twumvise byari abana abantu baturuka mu majyaruguru y'igihugu bavuga bati abanyenduga ntibadukunda kuko bavuga ngo twabiciye abantu abanyenduga ibi nibi bavuga ngo twabiciye abantu ntabwo abakiga bigeze batwicira abantu abatwiciye abantu ni abantu bazwi bafite amazina bashobora kumenyekana responsabilite za buri muntu zikagaragara ntabwo rero imbabazi ari twe zisabwa gusa n'imbabazi zigomba gusabwa n'abo bose batewe icyo cyasha cyo kwitwa ko bisha abantu batigeze bica imbabazi zigasabwa igihugu cyose biciye abantu bakicamo nuko tubibona bo kujya babigarukiriza kuri twebwe gusa ne bajye babitekereza batekereza igihugu cyose batekereza n'akarere bateje buriya busembwa bateje urubwa bateje iki kibazo ni ukunguko bagomba gucyumva ntibakigarukize kuri twebwe gusa muri ibi biganiro ikintu cyagaragaye cyatanzwe ubuhamya kandi gitanga ubuhamya n'abantu batandukanye ni uruhare perezida Habyarimana ubwe we yagize muri kiriya gikorwa cy'ubwicanyi ndabivuga vuba vuba Serubuga aho yivugiye muri bino biganiro ati ni Habyarimana kikorodonetu niwe bahaga raporo Simba kurikira aravuga ati komite y'umwe n'amahoro ntawe yari ihuriye n'ibyabaye ifatwa n'iyo byari hagati ya perezida Habyarimana etamajoro na rasenyoma Sebatware yongeraho ati ko hapfa umuntu umwe babiri cyangwa batatu Habyarimana ashobora kugira bihungire ariko abantu bangana kuriya ntashobora kuvuga ko atabimenye atabitangiye urushyi Serubuga yongeraho ya temanyazi yaduhaye y'ukuntu perezida Habyarimana yahembye Lieutenant Simon Habyarimana wagiye guhoterera abantu mu Rwabayanga akamuhemba gusa kujya kwiga i Burayi nkiriwe mvuga ukuntu Serubuga avuga ko yashatse kuvugira Nzanana akabitunganyirizwa reka ndekere aho ngaho ibyo byose ni ibyerekana byari ngombwa ko abantu babona infrastructure yubatswe kugira ngo bari abantu bicwe noneho ni infrastructure aho yaganaga uwayiyoboraga uwayishakotaga wahabaga raporo n'uwatangaga amabwiriza
Ambassador Max Segasayo mu mwaka w'1994 yarahagarariye u Rwanda muri Canada ni naho atuye kandi yigisha ari mu gace ka Quebec Gatineau asanga bari abantu barishwe ntihagire ukoma kubera ko habuze inzego zigenzura imikorere ya leta
isomo nkuyemo ni uko inzego zacu z'ubutegetsi zidafite twe dufite amahirwe yo kuba tuba mu bindi bihugu tureba ukuntu ibintu bikorwa cyane cyane bihugu bifite demokarasi hari ibintu bita kugenzura imikorere ya leta ndumva ibyo byose byabaye iyo infrastructure zino rumaze kutubwira yashyizweho yashyizweho kubera ko nta nzego twari dufite zo gukontorora leta zari zihari ndetse ahubwo nakongeraho ko n'abo bantu bose bishwe urubozo ntabwo ari ibintu byabaye umunsi umwe byamaze igihe hari ubwo hagombaga kuba ibimenyetso byabonetse yaba hari inzego zishinzwe kugenzura leta zikabibona zikagira icyemezo byandikaho zigatabaza zigatabariza ubutegetsi ntabwo yari Habyarimana gusa akagirwa ihene niryo somo rya mbere nkuyo inzego zacu tugiye ntizari zishyitse ni ukwizera ko nyine twabibana mu isomo tukafata ingamba zo kugira ngo tujye zishyiraho inzego zishyitse zo kugenzura n'imikorere ya leta kuko leta niyo abantu bose ntabwo ari umuntu umwe nyine igihugu cyacu kiracyari mu majyambere ariko urumva ko rwose ari ahantu tugomba gutemba tugana
naho mwarimu Francisco Xavier Gasimba Munezero wigishaga indimi n'ubuvanganzo muri kaminuza y'u Rwanda avuga ko ikosa ryabaye ari ukwisungana mu bikorwa bibi
igihe abantu ari nk'amamashyi bakomera amashyi umuyobozi utavuguruzwa nta kuntu babura kwisungana mu bikorwa bibi byo kwica mu bikorwa bibi byo gushinyagura mu bikorwa bibi by'akarengane muri rusange kuba abanyarwanda ari nk'amamashyi bitwara nk'inturumyi bitwara nk'abasamazi ibyo ngibyo bituma iyo bashishikarijwe ubugizi bwa nabi babwitabira ku buryo bworoshye urwego baba bariho rwose rero tugarutse kuri repubulika ya kabiri no kureba ukuntu ibyakozwe twagerageza kubiganiraho tukabisesengura noneho hakaba no kubabarirana kuko abantu ntibakwiyunga batababariranye ndagira ngo wenda ngeze se nkubakurira inzira ku murima igihe cyose abantu badahujwe n'umunzi uko nakwita umunzi umuyobozi urangwa n'ibi bintu bikurikira kuko nibyo twabuze kuri Kayibanda tunabibura kuri Habyarimana noneho bidushora muri kariya kaga u Rwanda rwagize
umusesenguzi w'ibyaha by'ubugome nuko bikorwa Jean-Jacques Bosco utuye mu mujyi wa Vancouver muri Canada avuga ko ikibazo kizarangizwa n'abaziyemeza kuba abagabo bakavuga uko byagenze
iyo turimo ubu tubivugana ugasanga ibyo Serubuga avuga Colonel Simba nkibitura we agomba kuba atayitabira ibiganiro ariko yagombye no kubizamo usanga abo bantu basa nkaho bazambabarira usanga bari nk'abacakara cyangwa se abagaragu b'umuntu umwe bazamba bari ntabwo mbasuzuguye ariko imyitwarire yabo bavuga ngo ni Habyarimana gusa ntitwari tubizi kandi twe tuzi ko ari bo bafashe ubutegetsi kwa 11 bakayobora hafi amezi abiri araba minisitiri n'ibiki byose ahangaha ni cya kintu cyo nita ko abanyarwanda bagizwe n'abantu b'inkomamashyi ntabwo akumva ko abantu 56 bapfa muri bano bakoroneri 11 n'ubu batubwira bakatubwira ngo ntabwo twari tubizi ngo twabyizeho rimwe gusa mu nama y'abakamarade ubindi ngo twumvaga Habyarimana iri mu nama ngiye kuvuga uko byakabaye ngo narizi nje noneho wanabishungura ku munota wa nyuma ugasanga nk'uko uriya mugabo bizindori yabivuze ubushize ugasanga ahubwo bagiye gufunga abantu minisiteri yari bashinzwe y'ubucamanza barayirukanye izindi nzego zashobora kubijyamo barazirukanye usanga gereza yasigaye irindwa na Habyarimana nari izinde n'abantu bo mu iperereza
kubaha ubuzima n'iryo somo rikomeye ryagaragaye Clarisse Mukundenteye igitangazamakuru muri kaminuza y'i Montreal muri Canada akaba impuguke mu mihindukire y'ibihe kandi agakurikiranira hafi politiki y'u Rwanda
ibintu bigomba kurangira iyo urebye igihe tugezemo tumaze imyaka irenga 60 abanyarwanda bicana bizasaba ko hagira abantu bagira ubutwari ntabwo byumvikana ukuntu abo bana bamaze iyo myaka yose hari abantu babizi abantu bagaceceka ibi biganiro byawe naho zisoma amagambo yabivuyeho abantu bavuga guki barakubwira ngo uri urateranya abantu uri urateranya gusubira inyuma guzanya inzangano ntaguzanya inzangano hari abantu bababaye bamaze imyaka abo bantu bavuga ngo ugaruye inzangano ngo hagiye ngo ni ugusubira inyuma no kubera iki bariho bararwana kugira ngo ababigizemo uruhare inshuti zabo bene wabo bitabagarukaho kindi kandi icyo gihe ni ukwikunda kuko urapfukirana umuntu wababaye ceceka ureke bisohoke niba hari icyo wafashamo bifashemo ariko reka umuntu warenganye n'umuvictime avuge ni nacyo sinanyero ninongera kubashimira nanone ko mwahaye urubuga victime bakavuga ni nayo mpamvu bafite igihe bikanabagaruka aho kugira ngo abantu bavuge ngo muceceke ahubwo barakuvuga no ibisohoke tutangire hasiro aka karengane tugahagarike
ntacyo wamenya ubwo utaramenya ntacyo uzamenya niba utaramenya
ibi byari bimwe mu by'ingenzi mu biganiro 2022 twabagejeho kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1993 ikavana ubutegetsi bwa Girigori Kayibanda ikabusimbuza bwa General Juvenal Habyarimana hamwe na Etienne Karekezi wabihagarariye mbifurije umwaka w'amahoro n'uburumbuke mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana murakarama
ubukira mu bakire Wane kuye ye ubukira mu bakene wabihisemo